nshobora guha trust aya magis sinzongera guha time aya mabin ibyo ndi up ni kubwo gufata amarisi no si watugenzwa no gusaka mamili yeah yeah kwa hindu ya game kabiri kwa ishuye bench barili deba twabyiruye gang ari nini gusa half of them batuvuyemo baremizi yeah yeah bitangira gufyaje mibiceri bijya birangira uwawe ari uvuyemo enemy igagutandukanya family na family giza cloud chest invasion hamwe na hypocrisie eh. Makosi twara korolinze twara chuchumye chumi chumi twara froroninze twara vuguswe ndi sivo soju kwije bisabwa narahuguwe ni ishi ntore bro ndi real ni gutanza mvugo kwe Kategori ndi monje ndi bossi ndi gushora muri music samvire mo profit it's very soon cause nifite mo confidence makambero bangura ngo mbone numve confite lokuri code no mo muri jeri ranzi I've been blessing aba pampe banji ndani cherche chose wabona mo isha bari business target yange saban alphabet nchaka bize and I be so busy projecting my energy 20 down spark a chin for enjoy say la vie hari solutions ibibazo byinshi nange nafite rap to all my g's gone man say la vie Makosi twara korolinze twara chuchumye chumi chumi twara froroninze twara vuguswe ndi sivo soju kwije bisabwa narahuguwe ni ishi ntore bro ndi real ni gutanza mvugo kwe